Woodlow Soft. Ao índia é quem matou, tá o coro-coro matou. Kuluma nabo makatuse, kuluma nabo sibalku. Abazazanga umfana siyakwazi ukuthi yabathinta ngengoma. Bothe sibekhuthama, bothe sibengikhuluma emakhoneni bethi nayi igwari dlule. Hhayi ngibathinta ngengoma mfana wami. Lapho sebengikhomba phansi bethanga ngathi wile igwari kanti lutho mfana wami. Ngisoqoqa amanzi ngiyahlehla, ngiyahlehla mhlanami.
Asambeni sonke.
Ungangithini ungangiphani ngiphethe imali yonke inja into yagibele antetethi kuseyihlaba into yahamba ngejiklasi kusayibona kumakhadashen ithi who's this hayi bo yini neyiphosa noma yini kwenzakanani kanti umfana omncane uphumelele.
My boy, Tata, Asambeni Song.